no kenda mufuna seta gabari. Bari geba last name. Eno kapo yange na we topo mobile. Ya yao, you don't know, you don't know. Anja geza na nagira nige ya kazali ba ao. Shia yao, shia yao. Shia guda, taita, slim and
kale
slim down.
Kale uida, uida yange. Ukute waguma kakasa change. Sija kuwa, yesi nanze. Na ya katono kenina, kariegwe. Kakata do.
Hose, hose. Gidibu ya mapibe hose.
Mutima wangu siwa kakanati. Lava yote magana na wawachi. Kumala sikuwa taga koka designi. Look around hadia kila designi. Wabone taga pata namba. Siku ruisa sitakineda. Ya yao, you na know, you na know. Onjogeza na nagira ninge ya kazari wa au. Shia yao, shia yao. Shia good and tighter, slim and slender.
Pulse, pulse.